sonke singathethe uxolo phezukwalo mhlaba uxolo ingalivumba lalomhlaba
baby 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 ninamtase kaya baby 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 umbele ntoni na utumama ke kwekaya ndikhona kuzolunga esali baninzi bathetha ngemali zangapha nangapha kodwa banina uwazi yakho sibulela lezifumeneyo mntakwethu kodwa zangolala
owethu mvuzo ukwisifundo sesisiganeko
Oh,
mazwi
Mfengi salo khateli kanyewela Shemu mnyameni kulula makamandela.